waka ahiri so hard to kiss. Kanuna ila pasipona shahiri tu anani bless. Mene kinedi tu anani bless. Kanuna ila mi anani bless. Gombi wangu mia uwezi ishana anani bless. Anasema ni kijireke bishani anani bless. Ila kichwani ninajifikirisha si anani bless. Jireke bisha mi anani bless. Taita kuwaje akani bless.
Sam kama kala miwa macho yote kwake anaangaliwa. Walidhani anapara miwa wakaenda kwake wakakataliwa. Pesa nyingi anazawadiwa hivi hivi hata kama ajaliwa. Wanatoa pesa hawapati kitu hao wana wanatawaliwa. Dada mambo ikasangu sori mbili tukaenda tuka fine fool. Kukutaka ninyo pombe baby why rules. Nilitaka nikupate hivo aisho. Kukutaka niwe high hivo aiso. Ba nilitaka ufurai nika try soda. Ulitaka nikatenda vete by order. Nilitaka ujidai uka shine poda. Mana akipewa mind of fire. Ni mmoja sauti ya kundi ndo choir. Unaimba ila show nipiro mbaya. Nasubiri hadi ndoa anaomba. Nikataka nimiliki so ai. Ila hali yangu ya uchumi ndo mbaya. Ukanipa moyo mimi wa kugo high. Ipo siku mambo yatakuwa bomba.
Anita gaidi ila inambiri so anani bless. Anasema kwenye ndoa kahiri so hata kikes. Kanuna ila pasipona shahiri tu anani bless. Mene kinidi tu anani bless. Kanuna ila mi anani bless. Gwambi kwangu mia uwezi ishana anani bless. Anasema nikijireke bishani atani bless. Like kichwa nini najifikirisha si anani bless. Jirekebisha mi atani bless. Itakuwaje akani
yatakuwa bless. Bomba, yatakuwa bomba. Kila siku kabla ya kulala tunaomba. Mana kukia baraka yendo anabomba. Ni mpole na utakiona anagomba. Mana aligomba juzi akafa ngombe na mbuzi. Ukitaka agombe tena kidudu mfanye mchuzi. Nijali ulichosema sikutaka mimi kuudhi. Nigensta ndo alivosema nikiwa nawe mpuzi. Liomba ukani tema kutaka mimi kuyuzi. Kwa zazi tukenda mapema kutengana mwisho wa pumzi. Pumzi baada ya ndoa mara nyingi nilikuboa. Nilichelewa rudi nyumbani ulitaka niwe rasta nikanyoa. Nyumbani nilikosa amani ila sikukosa kuweka kutoa. Unaweza kuhisi utani hata simba akicheza nilipoa.
Anani bless. Nanita gaidi ila inambiri so anani bless. Anasema kwenye ndoa kahiri so hata kikesi. Kanuna ila pasipona shahiri tu anani bless.
Domba boy did it.